Yadde bikwao tebyenkanankananga naye kati mukkirize nti bwetyo wendi newava ennume tuwakulemu ndiwe buddu gye ndaga ntegeera bangi banteebereza kuba ddene nnyo ne basimba n'ennusu amumanyi yaani kati abadde awakana amugambe keeko nze akafuntuka ebigevu munda yenze essiimu omugava tawandabyokya amani yanfaako omuganda wange mwannyina ze nnabira olyangako ku bintu olumbe rubbi basulwamutwala luyina ennooma yali muyembi wa nnyo naye kati olumbe lwamutwala byowe bityo ebyemirimu gyaffe gyo ginyuma naye abateesi bambwa mu mpalani abafumbo mwetereeze konsititusoni inaye abufumbo wammwe mbateeteesa
obumbobume bwalinzi tuleke okubatanga twagala n'ebbanga kontrakiti ya laavu basekwako mangu wakabbaayi bw'oba okyayinza osayininga mangu wasoolundi
konsititusoni ebeere mu muntu tuleme okutamu abaganzi baffe ng'osayininga oba myaka mwenda n'abaana babeeka ekigero kyabwe ebintu bibeere mu buwandiike tuleme okutamu abaganzi baffe nga naawe omukazi osalawo mu buntu tujja kufumbyayo ku mwaka gukka kasitakuggwako musibulenga oddeyo okulujja weetereeze gumujja okumanya valiyo yammwe bw'oba ayagala ddamu muteese bw'oba omutamiddo totawaana mugambe nnyinayo yasayinize omukazi atamwaggo mwana wange watambula ekkuba abasi yakyenda balaba kwini watamumanyi munda olaba feeke ng'eri bo bakwana yanobe wange eyeewuwo kyacyanca bufunaekyana ng'ate nze yantamadda gwatootijja
obube bwalinzi tuleke okubatanga twagala n'ebbanga kontrakiti ya laavu basekwako mangu wakabbaayi bw'oba okyayinza osayininga mangu wasoolundi
ebintu by'okuwayira byakoma dda abaaluno bafumba beerya kumpi obufumbo bwaluno tebuwangaala kiva ku bakazi bo bangi mu nsi bw'oba okyatendereza yennettutweto ate owaakabina akagefulwajja olwo n'otunula ebitakutanga nga tonogooyina ebbuba lirinnya olwo owaakabina akututte mwoyo omulanga ekyakamugeza weetereeze nawe abakukwata ovulobanyenva kale mwawukanya jjambiya nampi wasonga tubeera nga mutamudda olwolwo omulabo obubakobako n'obutamu wali wa muzimba ng'omutamiddwa ebibi bizuuka tukola ebbanga oba mwaka gokka olaba akutoka kigumiikirizeeko okumala okuggwa mugambe wammwe weewo tajjaggaana kuba gye bamuzaala anoonya omundi
obube bwalinzi tuleke okubatanga twagala n'ebbanga kontrakiti ya laavu basekwako mangu wakabbaayi bw'oba okyayinza osayininga mangu wasoolundi
ebbanga liweddeko lyemwalagana tukole kaadi eziyambayamba oyo abakwana mulage mangu nti ndikulizi ya myaka mwenda ogira onoonyayo atayina wagwa olwo tujja kukuuma abaganzi baffe ng'etteka lisibya limenye yenna nga kontulakiti emala kuggwako wakwekyangira kumuwabirenga ate atayina temwabulenga abe n'akatonyeze wano mu kyenyi olwo kikiyambeko abakwana bonna ndi ku fosero siyina muntu maze ebyange manyisirwa mu bintu ndeka okukwata ebyange byemuyimba mumpa amaanyi mbeebaza mu lujjeera nkyayiya abudumulasirya nsindi weebuddu atamanyi ntegeera ayinza essiimu ab'olugave mu enabbaayi
obufumbo obube bwalinzi tuleke okubatanga twagala n'ebbanga chaiza osaini nganga wasoruni ofumba ume bwalizi.